ngā take o te tai tokeru.
Toi tū te whenua whatungarongaro te tangata. E rauranga tira mānau mai, tahuri mai ki ngā kawenga kaupapa kōrero o te haura. Atu te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, e haere ake nei ko ngā take o te tai tokerau, he mea tautoko e nei kōrero e wātea me te māngai pāho. Kia ora mai tātou katoa. Ei te rangi tonu nei i haka ingoatia e Kiritope Luxon, te pirimia o Aotearoa mo ngā tau e toru e kainamu maina. Kua mutu ko whakawāwāhia ke hoki i ngā minita o kāwanatanga mo ngā tau e kainamu maiana. Ki te taha o Aotearoa tuatahi kua whakawhiwhia e wenitana i tōna tūranga hei minita mo ngā take tarawāhi. Nā ko Shane Jones tērā kua whakawhiwhia i ngā tūranga hei minita tūao, hei minita tuawhenua, hei minita mau o te moana, hei minita āwhina hāpai hoki mō te hiko me te taha pūtia. Anei ngā kōrero a Shane Jones mō tēnei kaupapa.
Te wahanga kia winitana, anō, ka hoki anō ia hei minita mō ngā take tarawāhi, mō te wahanga ki ngā whakataetae rihi hoiho, koe anō ki te minita, mō te wahanga ki ngā tūranga kei a hau, ko te tahi mō ngā take pūngao, ko te tahi ke atu, mō te whanake ngā tuawhenua, ko te tahi ke atu, ko te ko ngā mau o te moana, te whakatupu mātaitai, te hopu ika, me te āwhina hoki e tahi atu o ngā minita mō ngā take hiko, me ngā take pūtea.
He kaupapa waka e tere ana ki te rohe pōtai o ngā tikuri. Ia rātou engana te whakatū whare whakaruruhau mō ngā waka kūpapa e hangaia ana i te iwira. E ai ki ngā kōrero a Hemi Eruera i ngā marama kua paukaha ai te iwi o ngā tikuri me Hine Waitai Dai ki te whakarauora i ēnei akoranga a kuima a koroma ki te tarai waka. Anei ngā kōrero a Hemi Eruera.
I runga i o rātou ake hiahia ki te mau i ngā mātauranga, i ngā tikanga, ngā mātua. Koia tēnā te tino take e mahi ana rātou i ngā waka hoki me. E whānga tau hine i ako i tā mātau nei mahi tā raiwaka me. Ko te tūmanako i roto i te iwi nei, kia hāpai ake e nei mahi mo te mare ane. Kia mānu anō ngā waka kōpapa ki ngā awa me ngā moana o tō rātou rohi.
Nā kātia ke rā e hua mā, koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kurenga. Mo te whānuitanga o ngā kōrero kua whāri kihia, tēnā tomo mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika, ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia haka iria ki a hau i taku raurau kōrero i konei, ko Daphne Popata hau, e mihi atu ana, hei kona mai.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, e paka mārama.
He mea tautoko
nā te mārama. Oh,